Jermaine Fuzzy.
Bye.
Songo City.
Brian B. Namakoti bebe Maria.
Chitoke change chane no kusalira Moro soku wangerwe nino kukabara Misana na chiro itankuhulira Ruo mkwano robo sebi batebiwea Ndebera nembo zago za tonulira Patenga nawe wanitege denko hulira Ruo mkwano walitege denko hulira Katepe tata muka goto wenga fembi No mkwano kweni no kugote kulichuka Wansezera mwenyingo wa minyata Katubi gambe neba zate wote vili chuka Songo Na babi fose webiti Wanja gala luringa ndaga ya mwaliti Ngatoma nyinti vili babu webiti Mukama wachisara watu fute wetuti
Alibani alizuja kumwano no. Hey Obate ngo sabira
Bagundi eno munyingo Newe nkulaba kwa bebe urumo filizinga Mbira ngatari dene merere mugenda Katino yangu wako sawa ino ya genda Mbahi mwana uko wanyumide mudinda Mfana nyizabene miaka jene na jinda Ubatu soke kukumazo vente vichinja Kulaba bakulaba kubo na we batenda
Mukama wa chisara matu